faafitaanka COVID-19 wuxuu ka sii socdaa Iowa, waxay jira ku dhawaad 2,200 sababtiida. Degmada leh tallaalka ugu hooseeyey, degmada Davis oo ku taal koonfurta dhexe ee Iowa, ayaa leh tirada ugu badan ee qofkiiba ay caabuqyada cusub todobaadkii la soo dhaafay. 31% ayaa laga tallaalay degmada Davis. Degmada Sioux 35% iyo degmada Woodbury 45%. Celceliska todobada maalmood ee Iowa ee isbitaalada ee COVID-19 ayaa sidoo kale kor u kacay oo taagan 491 oo ah 54% koror 27 la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay xogta New York Times, isbitaalada gobolka ayaa la mid ah sidii ay ahaan jireen dhammaadkii Janyo. Xerki ficaantooda imtixaanka todobaad maalmood ee degmada Woodbury waa 6% iyadoo 98 xaaladood hal todobaad guud ahaad. 4 caafimaadka degmada Siouxland ayaa sii daynaysa warbixin todobaadle ah oo ku saabsan isbitaalada la dhiga 2 xarumood ee caafimaad ee waaweyn Sioux City. Waaxda caafimaadka degmada Dakota ayaa sheegtay in heerkii tijaabada ee 14 maalmood ah uu ku badan yahay 95%, iyadoo 82 xaaladood cusub ayaa ka jiran waqtigaas. Sharci dajiyaasha golaha South Dakota waxay isku dayaan inay caadiyoon Governor Kristi Noem si uu yaraw kalfadii gaar ahaa si uu meelmareeyo mamnuuda loo shaqeeyaasha oo baahan tallaalada COVID-19 xitaa marka kiisaska fayrasku kor u kacaan. Dhowr jamhuuri ah ku tirsan golaha wakiilada ayaa qaybiyay hindisay sharciyado ka hor jeegnaas loo shaqeeyaasha inay ku amraan tallaalka fayrasku.